Uthi mkwazi shindi ndi mkwenya Wono yati mtholi ngehlela ngezisha Uthi mkwazi shindi ndi mkwenya Wono yati mtholi ngehlela ngezisha Uthi mkwazi shindi ndi mkwenya Wono yati mtholi ngehlela Wow, it's in the room, Craig. I tell Elena, tell Elena, in the room, Craig. I tell Elena, tell Elena, in the room,
Girl, I knew.